you know, eti mpya kwake anizoei, na mimi sijamuona wa mfano wake na tokei. Suwatina, suwatina, nampenda suwatina, tumebadili majina, kendo bibi na mibana. Ipite muda sijamuona kabisa mirasi, na kuwa kama na homa, na yeye ndo kunipona. Kinga madhubuti nipatie, kasuku penzi nitunzie, kama rupa unigandie. Tena bila shaka jiachie, siku nzima iwe sherehe, kuwa huru jipendere. Ayuyuyu anifundishe mapenzi kama nipo shule. Tulipimiki mimi na yeye, wasiminini kusukuwa chana tutoke wenyewe. Nisilinge kunini, nachotaka lazima ipewe. Jamani mimi ogopa na deka na utuzima huu, nacheka cheka tabasamu mwanana na usipandisha sanguisi ya juu. Nimejitafuta, nimejipata. Kinga madhubuti nipatie, kasuku penzi nitunzie, kama rupa unigandie. Tena bila shaka jiachie, siku nzima iwe sherehe, kuwa huru jipendere. Anifundishe mapenzi kama nipo shule. Unifundishe mapenzi kama nipo shule.
Imagination style.